Entertainment
Music. Westside Music.
I'll be dropping.
.net.
Hit by hit. Yeah. Yamni Rich K. Ratsman, yeah. Alongside team. And this one. Hands the diff sound.
Nene mufuma ni musali yo. Fa Facebook. Nene mufile pilu yaga. Nili la tola haka. Kacheku wani busana, mwandu yaka, wani tomela milao, fali kazaka. Ni mwasi ngaji ngaji, saikapa, umusalie ni jezi fa Facebook. Ni mwasi ngaji ngaji, saikapa,
ya mwisike, raksi manye, tien. Akumuona kwa pile mahae hawa yu yeah. Unonyi na wadezi ngo tukuri mawakalo Mwari mbatile mazoefu wa kusenge Wiji okanye kikalungo muna mutenge tezi Tuwe wachungo mwanya Facebooku yeah. Anakuringa bivu ngenga wajichipuku Kumuluza ngae mamiti yeti chiseme yeah. Iki ya sangwe njejiri levya kuseme Anakutonda daily kulia kama keki yeah. Love yanga leba kutuha nishia feki Na aniku nikuina niwe na yachwalo yeah. Nikabata musali yeka kontola manyalo
yes.
Nene mufuma ni musali yo
yeah.
Fa Facebooku Nene mufile pilu yaga Nilila tola haka Kacheku wani busana Mwandu yaka Wani tomela milao Fali kazaka Ni mwasi ngaji ngaji Saikapa Umusalie ni jezi fa Facebook Ni mwasi ngaji ngaji Saikapa
It is what it is
Umusalie ni jezi fa Facebook
It's a tease on this one One Kini tilulifani mwasi ngaji ngaji Mama ye ni jezi yo unanirikanyi Facebook una nanziria si anto mtisafa bondi kantiki useless Man. Usweli wani busa mwala palaka Mataku ni shimba inge kimunga alapa Wali walakuli kimu salaka Palapa walele kaniwa shemi vaka Kama yenyezi wanza maisa True story amu buzevo kabisa Nivali ten that's why never pakisa Yeah it's a diss on this one
Neni mufuma ni musali yo Fa Facebook Nene mufile pilu yaga Nilila tola haka Kacheku wani busana Mwandu yaka Wani tomela milao Fali kazaka Ni mwasi ngaji ngaji Saikapa
One, yeah. This is a diss on the dude. Some cheese, some cheesy. I see ya. Tighty. Mount G untouchable. Yeah. Go.
Team. Yeah, Milich K.
Downloaded from Westside Music Blog.net.
Yeah. This is an anxious production. Production.
Drift the producers blazing the beat on fire.
Drift Mary Beats.